shankysupplier.com.
Ukudo vidole sini silimisha
Saba Record.
What is your mind? Wa supermarket. Sintio. Sinto ware 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 ware. Apana kule.
Saba po. Yebo nao.
Put on the
beat. Texas in me down. Come up, baby, check it time. Check it out, chafu yangu, check it time. Check it out, come up, baby, check it time. Check it out, now put a check it time. Check it out, don't put a women damn it, sir. Come on, tell one pretty, pretty women damn it, sir. Put a pretty, pretty women damn it, sir. Come on, tell one pretty, pretty women damn it, sir. Put a pretty, pretty women damn it, sir. Come on, tell one pretty, pretty women damn it, sir. Put a pretty, pretty. Come on, tell one pretty. Put one pretty, pretty.
Oh, my mommy, damn it, sir. Come on, kawaida, eh, too. What's your name? Shatu, what's your key to? He and other people are free to. Come here, me say it and say to. Come on, come on, eat a head to. What's your name? Shatu, what's your key to? He and other people are free to. Wako chesa na chesa imani. Che wako kesha ba chesa imani. Che wato tomba gala chesa imani. Che hopa kana boko chesa imani. Che fuma kala fela chesa imani. Che achisi modi chesa imani. Che wako kesha ba chesa imani. Che sa kwa upodo chesa imani. Che sa kwa ukisuba wanapitia. Uma chisi modu kisuba wanapitia. Tomba gala ukisuba wanapitia. Uwa uni wangu kisuba wanapitia. Uma chisi Kisubana pitia, Badu sija ona kisubana pitia, Wetetia ukulo kisubana pitia, Omachisibodo kisubana pitia.
Pe ukudo mida, Texas mida. Wenipona kula madawa, kawa tuwe kafala. Sanane usiku mbali ya sijalala. Nimoshi misigala, seke tumajalala. Nishabulu sandala, nishabulu sandala. Nasubiri mangompe, nipate tonke. Wakutoka chompe, niwapige konte. Swakibisha mwana kuna wabishia. Suna wabishia, huna wabishia. Swakibisha mangompe na wakasia. Suna wakasia, huna wakasia kweri. Swakibisha mwana kuna wabishia. Huna wabishia, huna wabishia kweri. Swakibisha mwana kuna wakasia. Huna wakasia, huna wakasia.
Wana kwa kinoki wana enja mafieke. Wakufos katuwe kanyaga 20. Aina kupuwa kama chamsepe. Pimageji weni kuchange fiwepe. Wana kwa kinoki wana enja mafieke. Wakufos katuwe kanyaga 20. Aina kupuwa kama chamsepe. Wakipima tu wachane fiwe. Aina kupuwa kama chamsepe. Kibi samsepe, kibi samsepe. Kibi sante sase kama chamsepe. Kibi samsepe, kibi samsepe. Aina kupuwa kama chamsepe. Give me some sippet, give me some sippet, give me some joalani, come at some sippet, give me some sippet, give me some sippet. Familia Sankunye, to Chanika, to Safari Kodi, to Panakua, to end up on my choice, Sefiani, Familia Sankunza Bakafia, Rudio, the Piero de Bakasanto, Fokotonope, Okwala Bangas Kadibu, to Saku, and Yori, Yuguwa, to Takunduchi Beach Gaja.
What is your man? Dogo bia, blasiri, watoto akibaga, walodi, afisideko, sukumacha, madawa, silabazo, amsheti mano mabase, feni, survivor, faidia, kida, anakubalisa na mchina, Chinese, skupinki, ganarei, achikago, gusi masera, anakubalisa na chidipenko, babazu, akirimpiri, anakubali faila, simdudu, istishari, anakubali unyama, Mr. Usampi.
Who put it on the beat?
Shankysupplier.com.